mutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah abuwungezeza nga tukyali basiraamu abalamu, tumusaba atukuumire eddiini eno ey'obusiraamu ey'ekitiibwa, nitumusaba ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atuwe ekyengera ky'okugifiirako olw'ensonga awo wewali okuwona kwaffe ku dduniya ne ku akhira. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atwagaliza bulungamu era tasiima bukafiiri. Yagamba ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti wala yarda li ibadihi al kufur, Allah tasiimirangako baddube bukaafu. Wala yarda li ibadihi al kufur, Allah tasiimirangako nakatono baddube nga abasimira obukafiri. Allah atwagaliza iman, atwagaliza bukkiriza, tumusinze mukhlisina lahu ddiin, eddiini yonna nga tugirongoseza ye yekka. Ekyo mu kukikola tubeera hunafa, kyebayita hunafa kyowulira mu aya eyo kwe kubeera nga wasenguka shiriki nodda ku tawhidi. Allah kyava kinyonyola mu aya endala nagati hunafa'u ghayra mushirikina bihi, hunafa'u ghayra mushirikina bihi, basenguka shiriki ne banyweza tawhidi si bashiriku. Kyo kitendo kya bannannyini jjana. Ng'omuntu yenna agenda okuyingira ejjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala ayina okubeera nga yatukuza omutima gwe n'agujja mu shiriki yenna n'agupakiramu attawhidi, okwawula ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyakikola faqad faaza fawzan adhima, aba awonye oluwona olw'amaanyi. Atakikola ekyo naafa nga mushiriku tava mu muliro, akuŋŋaanirako obusungu bwa Allah. Allah mufulumya n'amugoba mu kusaasira kwe. Subhanallah, Allah amufulumiza ddala mu kusaasira kwe. Mutonzi wammwe omulungi ow'ekitiibwa Allah, mutekeene ebirowoozo byammwe. Bwe yali atubuulira ku mbeera y'abakafiiri, yatulaga nti yabagoba mu kusaasira kwe, yatulaga nti yabagoba mu kusaasira kwe. Allah yagamba nti inna allaha la'ana al kafirin, mazima Allah yassa ebikolimo bye ku bakaafu. Okukolima kwa Allah si kwe kuno okwaffe okw'abantu naddala wano okw'ekinna Uganda, ketwateekako n'olugero nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Okuva mu munafu nga olyasamaanyiziddwa ow'amaanyi n'akolima nagati kale, ye Allah bw'akussaako ebikolimo bye aba akugobye mu kusaasira kwe, abaakufulumiza mu kusaasira kwe. Kasowangaala mu bulamu nga toliiko kusaasira kwa Allah, obeera ku mbeera ya bulabe nnyo okkamala. Ye ate kasitootuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga tonyiikidde okusaasira okwo ne kukuddako, oba ofudde ng'oli mu kikanga bwe ekyekika ekya waggulu. Allah kyeyava atuwa amagezi n'atugamba nti wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un, okusaasira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kwe kusinga obulungi kusinga ebyo byonna bye mukuŋŋaanya. Noonya riziki, noonya abaana, noonya ebizimbe, noonya bino, noonya biri, naye manya nti wa rahmatu rabbika khairun mimma yajmaun. Olw'okuba okusaasira kwa Allah kyekyengera ekisinga ddala okubeera ekinene eri omuddu, abakafiiri abagobako ekyengera ekyo naga nti inna allaha, mazima w'ekitiibwa Allah, la'ana alkafiriina, yagoba abakafiiri mu kusaasira kwe, wa a'adda lahum sa'ira, n'abategekera omuliro ogwayitirira okwokya. Mu muliro ogwo gwe yabategekera n'abateekako ebintu bibiri eby'obulabe ennyo. Kisooka agandi khalidina fiiha, bagenda kugusiraaniramu omuliro ogwo. Khalidina fiiha, ekyo kimu. Ekyo si kyekyalisingidde ddala okubeera ekinene ekyokusiraanira mu muliro, wabula kino kiyafundikira nakyo kyekisingira ddala okubeera ekyobulabe ku bakafiiri. Khalidina fiiha abada, bagenda kugubeeramu obugenderevu n'obuki, n'obugenderevu. Akantu ako bwekabeera tekakujja nviiri ku mutwe, nga tekakutiisa nnyo, oba oliko ekigezo mu bulamu obwo, kiyingira mu bwongo nti Allah abonereza omuddu n'amuteeka mu bibonerezo bye okumala emyaka mingi. Naye mu magezi g'omuntu tekiyingira nnyo mu bwongo nti Allah omuddu oyo amubonereza obugenderevu n'obugenderevu, ng'ebibonerezo byamuboneza nabyo tebirina nkomerero. So nga Allah nga bwe yakyogera bwe kiri, ma yubaddalu lqawlu ladayi, Allah takyusa mu kyayogedde. Ate wama ana bidhallami lilabid, baligubeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga Allah tabalyazaamaanyiza. Oyo Allah gwe yawa ekyengera ky'okusirikirira n'okutegeera, ategeera kye bayita shiriki n'obubi bwakyo. Okubeera nga Allah akwata omuddu n'amuteeka mu muliro ogwo, Allah n'amuteeka wabbali n'amuvaako n'adda ku birala, ng'agenda kubeera mu muliro ogwo obugenderevu n'obugenderevu, alaajanire Allah olulaajana olw'amaanyi, nga Allah tamufaako, agubeeremu abada obugenderevu n'obuki, n'obugenderevu. Kikulaga obubi bwa shiriki, nekikuleetera okweraliikirira shiriki n'okubeera ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu obutagwa mu shiriki. Gwerowoozaamu malayika lw'ekimu omukafiiri ng'afiiridde ku bukafiiri, eno aya ng'eteebeddemu ye khalidina fiiha abada, so nga buli ssaawa erina byekima, ng'eyo y'embeera gye balimu, eyo y'embeera gye balimu, nga bino Allah bye yayogera biteebeddemu ye. Inna allaha la'ana alkafirin, mazima Allah yagoba abakafiiri mu kusaasira kwe, wa a'adda lahum sa'ira, n'abategekera omuliro ogwayitirira okwokya. Khalidina fiiha abada, nga bagenda kugubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. La yajiduuna waliyan wala nasira, nga tebalina mukuumi wadde omutaasa, tebalina mukuumi wadde omuki, wadde omutaasa. Nsaba Allah atutaase ffenna obukafiiri, nagambako nti singa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalamula mu buyinza bwe nga bwakola kyayagadde, singa yalamula n'agamba nti ensi eno kagijjuzeeko empeke z'obulo yonna, kuva mu Amerika okutuuka eri ku China, okuva ku Russia okutuuka ku South Africa, wansi byonna ebiri ku nsi abijjeko ebiri flat, agijjuzeemu bulo bwokka, n'alagira ekinyonyi nga kijja mu buli myaka etaano ne kino naye empeke emu, nekigitwala Allah gy'ayagadde. waite emyaka etaano emirana kijja ne kino naye empeke emu n'agamba abakafiri abali mu muliro nti empeke ezo bwe ziriggwa ku nsi mulifuluma mu muliro ogwo. Wallahi galibeera mawulire gaba gajjako mawulire gasanyu nnyo eri abakafiri abo. Lwaki? Olw'ensonga essaawa etuuka empeke ezo zikozesa ne ziggwawo. Essaawa etuuka empeke ezo ne ziggwawo ne ziggwawo ne bekitwala obuwumbi n'obuwumbi bw'emyaka zituuka ne ziggwawo. Naye Allah si bw'atyo bwe yagamba. Ekigambo abada, musiraamu, ekigambo abada, ekigambo abada amakulu gaakyo kitegeeza nti eri ebbanga ekinyonyi n'ekimala nga kisomba obulogo tekiweza wadde akatundu kamu aka percentage ku kikumi. Kigambo abada olw'ensonga tekirina nkomerero, baakubeera mu mbeera eyo obugenderevu n'obugenderevu. Omukkiriza omulungi bw'awulira ebintu ebifaanaganako bwe bityatya shiriki, wallahi olutyo olw'ekika ekya waggulu n'amugulumiza olugulumiza olw'amaanyi n'amweraliikirira buli kantu konna akasobola omumusembeza eri shiriki n'akatya ne kabeera wala, talinayo kantu kaakozza wadde okuddaawo okubeera ng'alina obuntu bw'alongoosereza ng'abutwala nti bulina nnyo mutawaana ng'awulidde nti bulina ennamula ya shiriki. Oyo yenna gwe bakyagamba ebinaalabanga ebyolusaago ng'ebintu ebikwatagana ku shiriki aba akuŋŋaaniddeko akabonero akabi mu bubonero obw'okuzikirira. Bagamba nti okusulika enseenene shiriki bukafiiri n'osigala ng'oli awo mbu bwewuniikiridde weewuunya obukafiiri buvaawa. Omukkiriza omulungi, omukkiriza omulungi awulira ekintu ekyo ebisigadde ajja bimanyira mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala, adduka misinde ekyo n'akisenguka n'akivaako. Ne ku duniya bwe tutyo bwe tukola. Omusajja omu yannyumiza nti yagenda mu bondi ogula emmotoka. Bano babuloka bamulambuza emmotoka eyo ne bamulambuza emmotoka y'ekika kya Mazida. Agituukako omusiraamu amulambuza ali biza ali eri omusiraamu omulala kyava ajja, omuvubuka amulambuza oba yali musiraamu tali musiraamu Allahu alam, naye omuvubuka omusiraamu n'ajja naye akola omwo n'ayagala okulabula ono agenda okugula, amulabula nti mmotoka gy'ogenda okugula si ntuufu togigula. Musiraamu yaŋŋamba nti yajja n'akwata ku kigambo Mazida, yakwata bukwasi n'abikka ennyukuta ebbiri ezisembayo da ne a, n'amubuuza n'amugamba nti soma, n'amugamba tikola otya soma, n'atambula n'agenda n'atambula n'akola atya n'agenda. Omusiraamu yaŋŋamba ti saddamu kulamuza kintu kyonna, natambula butambuze n'enkola ntya, ne mugamba lwaki ti ekyo kye yaŋŋamba kyali kimala okutegeera nti motoka eno eriko obuzibu. Ne bwe yali badde ng'amazima gali nti terina buzibu nze nga nze atamanyi bifa mugundi omu byali bimumaliro gati tunoonye motoka endala. Kategerekese, kategerekese. Bwe tutyo bwe tukuuma edduniya yaffe. Mu butuufu omuntu ono asobola okuba nga yali ayagala musuuza busuuza, si bwe kiri? Ayinza okuba nga yalina empalana kw'oli n'ensonga endala ennyingi, naye omu n'ekyo ono kaali kagambo kamukokka ak kamukokka kamumalira okuleka emmotoka n'atambula n'agenda. Si mwetegefu kulisikinga ku dduniya. Lwaki omuntu oyinza okulisikinga ku akhira? Noddawo onoga nti nkyetegereza bulungi ndabe enseenene zino okusulika kiina buzibu ki, naye ng'ebyedduniya tewetaga kumanya omusiramu yomu omusiramu atya yomu nanyumiza nti bamutwala okumulambuza ettaka okuligula baba kyatambula omutamivu naayitawo naga nti awo baguzeewo dda kigambo eki naga nendekera awo saddamu saddamu kaseefulumya ekigambo ekyo wadde akyogedde mutamiivu aga saddamu simwetegefu gumiikiriza biyinza kuddirira ayinza okuba nga agenda kukola atya agenda kutomera n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ebiraga engeri omuddu gyakuumamu edduniya ye lwaki takuuma eddiini bw'atyo ng'akimanyi nti gyagenda teri kalungi konna singa afiirako bukafiiri n'olwekyo omusiraamu omulungi yenna alimu akatya Allah atali wakuzikirira bw'awulira ekigambo shiriki adduka misinde omuyizi omulungi bw'atambula n'embwa akimanyi nti embwa zino zikonga olusu mu ttale gyawangaalira nazo bw'abeereyo mu ttale ng'atambula n'embwa zino omuyizi omutendeke bw'alaba embwa ng'efubutuse ez'emabega talinda kusooka kumanya kwetegereza mukaŋŋende ndabe edduse eki aa akyuka bukyusi nadduka n'agigoberera nadduka n'agigoberera okusosola ategeera nti aa emabega ebadde erengeddeyoakamyo mabega ebadde erengeddeyo akaki akamyo akimanyi nti kasaagama kangezeeko ndaba embwa eno ebadde enoonyaki asibira mu mannyo gango tukuuma edduniya yaffe bwe tutyo tulina okukuuma eddiini okusinga waawo eddiini bwe tufaako tuba tufiiriddwa ekintu ekisinga ddala okubeera ekyebbeeyi mu bulamu bwaffe tubeere abakkiriza abalungi abategeera shiriki ne bamwewala wabarakallahu feekum mu dakiika si nyingi tuli mu nnaku ekkumi eziri mu mwezi ogwa Dhulhajji nga zinnaku ekkumi ezisooka mulimu ebintu bingi nnyo nkakasa ndi baseeka baffe ab'enjawulo batudde mu mizikiti gy'owangaalya gy'osaalira okubaako bye bakusomesa ku nnaku ezo ekkumi wabula mulimu ebintu ebikulu mu aqiida ate omuddu by'oteekeddwa okuyiga byo nga bikulu nnyo okubitegeera okusinga n'ebyo ebirala byewayigiddemu hijja ibaada yakutaano mpaji yakutaano mu mpaji ezaaki ez'obusiraamu eyigiriza ebintu bingi nnyo naye ekintu ekikulu ennyo gwe omusiraamu kyoyiga mu hijja ekikulu ennyo gwe omusiraamu kyoyiga mu hijja bwe bukafiiri obujjudde mu byobuwangwa n'ennono z'obwakabaka obwa Buganda bwe tuwangaaliramu wano oba obwakyabazinga oba obugabe oba obukama n'ebifaananko bwe bityo hijja eno lubaawo olw'ebbeeyi olukuyigiriza ebintu ebinene ebikulu okiyigiramu akiidayo n'otegeerera ddala nti ebintu bingi shaitaani esobola obbikuwundira n'obiyita ebyobuwangwa ebitalina mutawaana so nga bukafiiri omuntu yenna abifiiramu ng'abikola mukafiiri n'atabikola naye ng'awulira nti tebirina mutawaana naye si musiraamu teekayo ebirowoozo mu ddakiika ezo tulina otegeere bulungi ensonga eno kubanga wallahi nkulu nga gwe omusiraamu okugimanya okitegeere bulungi baganda bange bakkiriza bimu ku bintu shaitaani mweyawunziza abantu abangi nebawangalira mu bukafiri nga tebakkiriza nti bali mu bukafiri, kwe kubatimba ekintu ku maaso nebalowoozesa nti waliwo ekintu ekiri wakati w'obusiraamu n'obukafiri kyebayita ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa si busiraamu ate si bukafiri, wabula kintu kiri awo wakati. Kiringanga abaana abawala bwe babeera beewoma e Masaka, tukuyita okwepena. Bwe babeera nga beewoma, wabaawo munnaagwe wakati awo gwe bayita kyaludda, asooka n'ataasa besaidi emu, n'amala n'ataasa n'abasaidi enki, tabaako gurupu gyagwamu. Bangi ebyobuwangwa baabiteeka awo wakati. Bwebabuuza nti abaffe ebyobuwangwa bino bitwala mu jjana, bagana nedda, tebirina kakwate na bya ddiini, tebirina kakwate na jjana, tebitwala bantu mu jjana. Bituyingiza omuliro, bituyingiza omuliro kya, tebituyingiza muliro, biri wakati katya, tebitwala mu jjana, tebituyingiza muliro, biri wakati katya. Si busiraamu, si bukafiri, biri wakati. Abaddu bangi ne babiweula, ne baweula obukafiri obwekimmemmette nga babiyita ebyobuwangwa ebitayira mutawaana. Songa ekyo omuddu kyayita ekyobuwangwa, ebyo byoyita ebyobuwangwa yeddiini yennyini bajjajjaabo gye baasinzizangamu ng'obusiraamu tebunnajja. Diini yennyini bajjajjaabo gye baasinzizangamu ng'obusiraamu tebunnakola butya, nga tebunnajja. Akantu akatono nnyo ne Allah bw'akakuwa n'okasonseka mu mutima ne katereerayo bulungi, oyinza okuona obukafiiri n'odda mu maaso ga Allah ng'akusiimye. Ako ka kyebyoyita ennono, byoyita ebyobuwangwa, ddiini yennyini bajjajjaabo gye baasinzizangamu ng'obusiraamu tebunnakola butya, tebunnajja. Saba Allah mwenna abali wano katebenkereyo bulungi mu mutima, mukagulumize mu bulamu bwammwe okutuusa Allah lw'alibajjulula. Obusiraamu nga tebunnajja, abaganda ba wano n'abanyankole n'abanyoro n'abasoga n'abagisu n'abalugwala baasinzanga, era nga gwe mulimu gwa shaitaani kuwundira bantu kusinza. Tosobola kuwangala ku nsi nga tosinza, oteekeddwa okubeera ng'osinza kimu ku bibiri: imma kusinza kituufu ng'osinza Allah, oba kusinza kikyamu ng'osinza shaitaani. Tosobola kubeera ku nsi nga tosinza, obumba bw'omuntu kusinza kategerekese. Noolwekyo baasinzanga ng'obusiraamu tebunnajja, bino twabikoonako dde emabega. Baalina Kibuuka yakola ku by'entalo, Mukasa yakola ku by'amazzi, Ddungu yakola ku by'okuyigga eby'ensiko, Musoke yakola ku by'enkuba n'abalala. Baabanga n'ebiggwa ebisibukako empewo za Buganda, amaanyi g'ekishiriko mu ntegera yaabwe. Balina n'amasinzizo gennyini ge twaliise ng'emizikiti mu ddiini yaffe eyaki, ey'obusiraamu. Mugamanyi bulungi nnyo amasinzizo ago ge bayita amasabo, mwe basabira. Baasabangaani mu masabo, baasabangaani mu masabo, baasabirangamu baalubaale baabwe. Mungu bera baganda bange abakkiriza, baasabirangamu baalubaale baabwe mumaki, mu masabo. Baabanga n'abuwalimu. N'olwaleero bwe kikyali eddiini eno erina badduati abakowooze abasomesa abantu okubazza ku ddiini eyo, banjo kamara, era bakyogera nga bwe tukyogera, nga bwe tugamba nti bannange okutuusa nga tuzzeeyo ku ddiini y'abalongoofu abaatukulembera ne twekwata ku busiraamu nga bwe bwali, ekitiibwa ky'obusiraamu temugenda kukiraba. Tuyina kuddayo tukole obusiraamu bwe baabukolanga.
baina badduati abaina statement yemu bannayo okujja konga tuzeyo kunonoza fe nitwekwata bulungi kunonoza fe nituzo obujje enkola y'okwali olumbe nituzo obujje enkola yonnejo okwalula abalongo nituzo obujja bino nabiri mu bintu ebyekishiriku Buganda tejja kutereera byenjogera bipya gye muli bannange bipya madini gali ameka gali abiri amadini gali abiri ey'obusiraamu neeri ey'ekishiriku gwe byolowooza nti byabuwangwa bitalina muki byabuwangwa bitalina muki byabuwangwa bitalina mutawaana aga amadiini abiri tegasobola kukuŋŋaanira muntu omu ateekeddwa okufiirwako ekitya ekimu genda obuze omulokole oba singa omulokole ayimirira mu balokole banne n'agamba nti nze ndi mulokole ennyini naye n'obusiraamu ddiini ntuufu abalokole bamugamba batya bamugamba batya bamugamba nti oli mukafiiri oliko dayimooni omubi bamugamba nti oli mukafiiri tosobola kubeera mulokole salawo oba oli mulokole obeera mulokole oba oli musiraamu obeere muki musiraamu tekikola mu bukaafu kinaakola mu busiraamu mu bukaafu tekikola kikola mu busiraamu kyonaabeera weekutte ku ddiini y'obusiraamu nga mu ngeri y'emu n'eddiini eyekishiriku naye ng'ogyekutteko bulungi kisoboka la tekisoboka kimanye kyombaka wa muhammadi sallallahu alaihi wasallama allah yamutuma ng'amutumye mu kibinja ky'abantu ng'abantu abo yabasanga balina eddiini nga hadiisi yekyafaayo enfa ya abu talibu bwekulaga obulungi ensonga eyo balina eddiini nabbi agamba abu talibu munnange gamba la ilaha illallah abu talibu n'amugamba nti huwa ala millati abdul muttalib nti ye ali ku ddiini abdul muttalib balina eddiini nenabbi yali akimanyi nti balina eddiini naye ng'amanyi nti okugimenyawo eddiini ey'ekikaafu niwasigalawo obusiraamu ewali okuwona wokka nabbi teyamugambako nti akasito nnwaniridde ojja kuyingira ejjana kaakati biri bye nnakusanga osinza n'abdul muttalibu yasinzanga byo byabuwangwa bitalina mutawaana yamulaga nti alina bimenyawo alyoke afune okuwona qul la ilaha illa allah kalimatan ashhad laka biha inda allah ekyo omubaka muhammadi saa sallama yasiŋŋaana abaquraishi basinza amasanamu gaabwe emakka naye mu bifo ebirala biyitirivu nga bikubyeko amasanamu ag'enjawulo nga bikubyeko amasanamu ag'enjawulo mutabaala waabangayo sanamu eddene lebayitanga dhul khalasa nga liri mutabaala kukabanga waliwo amasanamu mangi hubal manat uzza lat n'amalala gufaanako bekakyo nabbi bwe yaleeta obusiraamu yabasanga basinza ebintu ebyo nga balina seeti y'ensinza ekubyeko era akiida yaffe ey'obusiraamu tugijja mu ngeri nabbi gyeyagenda nga amenyawo ebyokishiriku byonna bye baakolanga baakolanga kino beeraguzanga na kino nabbi raba nti kikyamu tumanye nti kweraguza kikyamu baasinzanga bino nabbi raba nti kikyamu kino kikyamu bye yabagaana eri byonna n'eno byonna ebifaanana nabbi aba bitugaanye kategese bulungi bakkirizanga nti omwana omwana kisiraani era nga bwazaalibwa banakuwala mu bubuze n'obuyabuya obw'ekika ekyawagulu kubanga nabo bennyini nyini baana babawala n'omulenzi gwe baagala balina muzana mubaki mu bakyala naye nga tebaagala bakyala nga baziika balamu lwaki anti buli yenna ava ku ddiini y'obusiraamu allah tamuleka kasojja w'amagezi ogakozesa obulungi allah mutwe gwawumuzaamu obuyabuya kyava agamba nti waman yarghab an millati ibrahim illa man safiha
nafsahu
ani oyo ayinza okuva ku ddiini ya Ibrahim okujjako oyo aba amaze okubeera nga awewula ekyengera ky'amagezi Allah kye yamuwa mutwegwe ng'olwaliro bw'osanga mushiriku nga yeetisse embuzi enfu agitwala ku jjirikiti n'ombuuza nti bw'oliwa ejjirikiti bw'ogiweya embuzi likwejjana ti aa ate bw'otaliwa likuboneeza nti aa aika lwaki omenyeka n'embuzi okutwala ku jjirikiti gwete butwasanga wajjajjaffe nga bwe batyo bakola nabbi bwe yajja yasanga abashiriku balina enkola yaabwe yonna yagikwata n'agimenyawo teyabagamba nti obusiraamu bwekwatako ng'omushiriku waawano gwakola ng'entegeera y'omushiriku waawano ye yalowooza najja kwekwata ku busiraamu ne shiriki amwekwatako nabbi yabalagira byonna babijjewo n'agendanga abijjawo kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu okutuusa lwe yabalekera obusiraamu bwokka byonna n'abijjawo teyabagamba nti aa yeena eddiini ey'obusiraamu ntuufu masha allah mugyekwateko naye munnange nabali balaata ba uzza bya buwanga byaffe ebyabawarabu tubiwangaalireko ng'omushiriku wa wano bwagamba nti nja kusaala ate mu ngeri y'emu ne mumasabo nja kuyingirangayo kategerekese aa nabbi yabijjawo byonna obusiraamu ne bujjawo ne uganda ne busanga embeera y'emu bwasanga abantu bayina ebyekishiriku biyitirivu nnyo allahu subhanahu wataala ng'eddiini gye yatuma nayo omubaka muhammadi saa sallama n'abo abagyeto gitutuusaako nga tosobola gibeeramu okugjako ng'omenyeewo ebintu ebyo byonna byoyita ebyobuwangwa n'osigazaawo ekintu kitya kimu kimu kyekiriwa bwe busiraamu olunaku lumu nali ku masijidi yenateete salafu nga tusoma sheekhi Abdulhakim n'ayingira Abdulhakim Sejibi n'ayingira nga edarasa natera okugwa abasiraamu balina ebibuuzo babuuza siraamu n'abuuza ku byobuwangwa ekibuuzo n'ekyanukulanga ŋŋamba nti ebyobuwangwa bino waliwo ebyobuwangwa ebyekishiriku nga bino nabiri 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 ate oliwo n'ebintu ebyobuwangwa byo nga tebirina muki nga tebirina mutawaana nga kino nga kiri nga kiri kusaanika mmere buli bino enkola yaffe ya mpina biki biri fana biki sheekh Abdulhakim nawanika omukono nawanika omuki omukono n'agamba nedda n'agamba nedda ebyobuwangwa bya buwangwa bifu byonna kawuliriza bulungi akantukano allah musaasi aga nti ebyobuwangwa ebiri mu seeti y'ebyobuwangwa byonna balaal bubuze bino byonna byoyise ebyobuwangwa ebitalina mutawaana obwo busiraamu kategerekese obwo busiraamu ekyo kiri mu baah ebyo bintu allah byekkiriza abantu okubikola biri mu ddiini munda mu busiraamu badde mubikola amma biri ebyobuwangwa bukafiiri subhanallah akantu ako kaali kakulu nnyo okukamala saba allah amusaasire amusonye byonna ebyamusobako era nga bwekityo bwe kiri byoyita ebyo ebyobuwangwa byonna ebigwa mu mbeera ezifaanako bwe zityo la amma bino bituwangaliramu busiraamu byonna byetukola mu buganda ebitalina mutawaana obusiraamu byebutalinako mutaa byebutavumirira obwo oba oli mu busiraamu kubanga allah yennyini yatukkiriza tubikole n'atakomaawo n'atulagira tukkirize nti bikkirizibwa yensonga lwaki omukusinga akeera ku makya n'agamba nti okulya ente kiri haramu kunfuna bulungi akaafuwala akola atya akaafuwala allah yamulagira kkirize nti okugira kiri halaamu bwe mulema olwekyoka ekyo kirala agadla okulya ente kiri haramu akaafuwala statementi mpitirivu nnyo eziri mu Quran ayati za Quran ne statementi z'abamanyi ku nsonga eyo ab'ebitiibwa mu nnaku zino ekkumi mulimu hajji hajji eno allah yagiteekawo ng'alina eddalasa nnene gy'ayagala tutegeere ekisookera ddala omuntu bw'alinnya n'agenda e makka alina ebifo bingi byayitako teka yebirozo ku nsonga jetuliko alinya nave Kampala nalinya nave South Africa nalinya nave China awo nonna wagenda ita nsi ya Allah yatondawo waluwa Musa Musa nagenda ngali nakafoka funda kanonya okutuukako akasinzizeeko Allah nebyo Allah byamulagira okusinza nabyo kisa bulungi okumusinza nabyo okusinza Allah mu ngeri Allah gyamulagiramu okusinza okumusinza kitegesa bulungi akafaako olina ekintu kyokayigamu lwaki nkaiso kafo okusinza saizi yako ku bunene bwaki bweduniya kikulaga nti omuntu okutambula nova wano novaako ekifo gyogenda notambula notambula noyita ng'olina akafo akenjawulo kwaga nze wano wenasinzizanga wenakolanga atya wenasinzizanga kiri haramu mu busiraamu ne bwobanga ogenda kusinzizaayo okusinza kwennyini okutuufu Allah kwe yakkiriza kyokulabirako nogamba nti nze nja kusaaliranga ku muti gw'omusizi gundi nja kutambulanga ninyaka gaali kange nkasotte noonye wali omuti ŋŋende ku muti ogwo ogw'omusizi waliwo amasigiri nti aa toyina walawa kusalira okujjako awo ntya nze njagalanga kusalira wansi wa muti ogwo nja kusaaliranga kategerekese ekyo kiri haramu mu busiraamu okubaako ekifo ekyeyawulidde ekifo ekyeyawulidde kyewateekawo ng'ojja kikolerangamu ibaada ekitali mu bifo ebirimu ba obusiraamu bakukkiriza ekyo okiyigira ku hijja hijja ekusomesa ekintu ekyo nti Allahu subhanahu wataala ayina buqa ayina ekifo kyeyalagira abasiraamu batambule bave gye bava bagende bakikole koba akafu konnaku oba otaddewo akafaanako bwe katyo oba okoze ekifaanana ibaada enyini nyini ng'okikoledde ekitali ani Allahu subhanahu wataala nga nyimiddemu awo katono tegeera ekintu kye bayita ibaada mu busiraamu otegeera otya mu busiraamu nti kino ekintu kye ŋŋenda okukola ibaada akantu kano kakulu nnyo bwoba okategedde kayina bingi bikakutaggulula kwe kubeera ng'ekintu Allah yakiragira ekintu kyonna Allah kyeyalagira ebeeraki ibaada kyokulabirako wa aqimu ssala muyimirizeewo ki kosaalira ekitali Allah oba okisinziza kubanga Allah akulagidde okusaala otegedde nti okusaala ibaada noosaalira omuti oba olusozi oba enjuba oba malayika oba nabbi oba okaafudde ng'ofulumye mu busiraamu lwaki okoledde ekitali Allah ibaada kategerekese Allah yagamba nti fasalli lirabbik wanhar musaale ku lwa Allah musaale ku lwa Allah musaale ku lwa Allah musaale ku lwa Allah biragiro tumanya ti ekitegeezo okusala ibaada koosalira lubaale oba amasaŋŋanzira munfuna bulungi oba empewo yonna bwomusinja oba akasolya oba nti ebyokola byabalumbye ku kyalo nemuyita omusamize nemunoonya enkoko agikwana agisala nepaapaala munfuna oba okoze ibaada ng'ogikoledde ekitali Allah kufurun akbar mukhuriji min addin kikufulumya mu busiraamu nofuuka mukafiiri okumanya kikafuwaza ne bw'oteekayo obuteesi sente zo nga musonda okuyita omusamize naawe n'okola bituyitiriddeko n'oteekayo olukumi ofuluma mu busiraamu kategese basiraamu n'oteekayo olukumi ofulumye mu buki ofulumye mu busiraamu Allah takwagala wadde okusemberawo obusembezi mbolabe engeri gy'abikola wadde okusemberawo obusembezi olabe bwabikola atya bwabikolamu nga Allah bw'atayagala kukulaba ng'oli omu ku abakozesaako weetolodde omusajja agaaya amagiraasi nga bwawandula ssente kitegerekese bannange ekyo kimu tutegera tyanti ekiro ekintu ibada Allah bwakiragira ekikimu. Ekyokubiri, tutegera tyanti ekintu kino ibada Allah bwakugaana okukikolera ekitali ye. Otegera butegeezi nti eyo ibada, bintu ebi byebikulaga ibada mbuki mu busiraamu. Ekyokulabirako ekyangu, Allah subhanahu wataala yagamba wa min ayatihi, nemubonera obukulaga nti Allah jali allailu wannahar, kyekiro nemisana, washamsu walqamar, nenjuba naki nomwezi. Bonera obukulaga nti Allah akola atya jali kwotegerera Allah. Kyeyava kuwabula nagamba nti la tasjudu lishamsi, tekakutandanga novunamira enjuba. Kikumala okutegera nti yo ibada. Wala lilkamari, wadde okuvunamira ki omwezi, kikulaga nti okuvunama ki ibada. Kyeyava gamba ti wasjudu lillahi, vunamirani Allah. Aganya okuvunamira ekitali ye, ovunamira njuba wadde omwezi wadde ekintu ekirala kyonna, vunamirani Allah. Tegera nti kuvunama ibada, Allah atuganye okuvunamira ekitaliye, kitegeeza okuvunama ibada. Ebibintu biri kwotegerera ibada. Kaakati buli kintu Allah kyatulagira kikolebwe, bw'oteekawo sisitimu ekifaananira ddala oba okoze ibada ng'ogikoledde ekitali Allah, oba okaafuwadde. Uliza bulungi, bw'otambula n'ova e Uganda n'ogenda e Makka, otuuka ku borders ziri ttaano, nga borders ettaano ze zeetoolodde kye bayita haram, ekifo Allah ekyemizizo eky'e Makka. Ziri meka? Ziri ttaano. Esooka bwe mba muva eno mu Afirika naddala eno mu East Africa, mugenda okukola hijja, abantu bonna abayita mu kkubo lye Yemeni, munfuna bulungi, bonna bwe batuuka mu kifo kye bayita Yalamlam baabatuuse mu Miqat, bwe batuukaawo baabayingidde emizizo gya hijja. Era ennyonyi zonna naddala ez'amawanga ag'Abuwarabu mu sisimu ekiri bulungi kasabatuukawo ng'abategeeza bannange tuusi Yalamlam, nga mutandika okutereeza enniya zammwe n'okuyingira mu ihiramu. Kategere kasi abafuluma Saidi ye Madina bwe batuuka mu kifo kye bayita Dhul Hulaifa, baabayingidde mizizo, ekifo kyonna kyebagenda okusiŋŋaana kyonna okutuukira ddala Kaaba babeera mu haramu, eri n'emizizo gyayo nga bw'ogenda okiwulira mu maaso. Kiyitibwa Dhul Hulaifa. Babeera bafuluma mu Saidi ye Sham, yeruddawa Jordani, Siriya, Palestine n'amawanga gonna aga Bungereza eyo yonna aga West gonna, abafuluma Saidi eyo gonna bwe batuuka mu Miqat gye bayita Al Juhfa, baabayingidde mu ihram. Kigeesa bulungi? Bwe batuuka, bwe babeera bava Najid, bitundu bye Najid, bwe batuuka mu kye bayita Qarni Manazil, baabatuuse mu kye bayita Al Miqat. Babeera bava mu Saidi ye Iraq, batuuka mu kye bayita Dhati Irq, baabatuuse mu Miqat. Biri meka? Bitaano. Buli yenna ava mu nsi yonna gy'aba avudde tayina waayita kuyingira Makka okuggyako ng'ayisimu emu ku Miqat ezo mmeka? Ettaano. Kaleese bulungi? Kaakati ezo Miqat ettaano nga bw'oziwulira zezi booda za haram, ekitundu kyonna ky'oyingiddemu okutuuka Kaaba kifo kya mizizo. Awo wokka waliwo ekyokuyiga kinene nnyo 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 ekikulaga obukaafu, kwotegera nti abange bulijjo tulina ibada gye tukola nga tulowooza nti bya buwangwa bitalina mutawaana. Kyekiriwa kiwulire bulungi, kiregeeza nti kasita wabaawo ekifo kyonna wano e Buganda oba Mwankole oba e Busoga oba Luddawa, ekifo ekyo kyoziza n'okifuula ekifo eky'emizizo, teeka eno ebirowoozo byo, n'okifuula ekifo ekyaki eky'emizizo, n'ogamba nti oluzzi Nnaalongo, wa musota Nnaalongo, oluzoro heruchi mwako mazi mutuntu ruzoro olutaddeko emizizo mufunye bulungi ekyo kyokoze kifaananira ddala ne ibada Allah jatulagira tukole e Makka. Allah kukola ekintu ekyo yali atusomesa busomesa loza nti Allah ine kiranyo kyayagalamu mwekyo atusomesa tutegeere ebintu ebyo by'oyinza okutwala ng'enteekateeka z'ebyobuwangwa akulaga nti eyo enteekateeka ya Allah yeyawulidde yeekka bw'ogikola mu mbeera ze eza bulijjo oba okoze shiriki kategereka n'ogamba nti ekibira gundi tekitemwamu muti tekiyingirwamu musajja yenna egasse n'omukyala oba egasseko n'omukyala ekiro toyingira ekibira ekyo oba nti omuti gundi tegutemwa mu kibira ekyo oba nti ekibira ekyo tebakiyingira mu ttuntu oba omwezi gundi tekiyingirwamu n'emizozo yonna sheitaani gyewundira abantu mubifo mubawangaalira ekintu ekyo ebeera ibaada gyoba okoze kikkiriza mu mutima nti ekifo ekyo kya muzizo kirina emizo gyakyo gino naguli 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 ekyo kyokola okoledde eddala ekyo kyenyini Allah kyeyalagira e Makka era yakiteekawo okulaga nti eyo nkola ya bushiriku ya bukaafu oteekeddwa okubeera ng'okimanyi bulungi nnyo ti lillahi mulku samawaati wal ard Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi teriiyo kafo konna kemukkirizibwa kuwa shaitaani kyawo waagundi buli wantu wonna mu nsi Allah yafugawo byayagala bye birina okukolebwawo bannange byayuga bitegereka bitegereka bulungi geraageranyiza okw ebintu bingi ebigwa mu ttuluba eryo kyekifo bwekiti tekiyingirwamu muntu alina bulimiro ekifo bwekiti tekiyingirwamu muntu tekiyingirwamu mukazi ali mu nsonga ekifo bwekiti tekikolewamu bwekiti egyo mikolo gyennyini nnyini gy'oba okola okoledde eddala ekintu ekifaanana ekyo ekyeyawulidde Allah kyeyateekawo nga tulina omumusinza nakyo kati mwe mwakiteekawo okusinzaako shaitaani bitegeresi basiraamu ekirala bwe tutuukayo tutandika okutambula ebifo eby'enjawulo tawaafu ekolebwa kaaba neyeetooloolwa netuyigawo kyawo okwetoolola kaaba netuyigawo nti okubaako akafo konna omusiraamu kookwata n'okeetooloola mu ngeri yokkagulumiza mu ngeri yokkagulumiza nti tugenda ku ntaana ya gundi netugyetooloola emirundi esatu kitegereka ekyo kyokoze ebeera ibaada ng'ogikoledde ekitali ani Allah Allah kulaga genda weetoolole kaaba yali alina kyakusomesa gwe era ng'akimanyi nti ensi efumbekeddemu enzikiriza enfu ezifaanagana ng'enyinyi zetulina olwalirwa ne Buganda nayagala ebyo abitusomese ne hijja amanyi ne bawandiika ebitabo bingi nga batunyonnyola emisomo oba amasomo oba essomo lye tuyiga mu hijja eryensikiriza ebitabo bingi ne biwandiikibwa ekimu ku kyo mu bitabo ebyo kyekya sheekha ayitibwa Arruhail kitabo kirungi nnyo durusun aqadiya mustambata min alhajji ebyokuyiga ebyensikiriza bitujja mu hijja akulaga ebintu biyitirivu nnyo 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 mu butuufu bw'obikwata n'obiteekawa ne Uganda olabira ddala abantu obuzo bw'ekika ekyawaguru bwewangaliramu nga sheitaani bwebagamba nti abada bino muli mu byabuwangwa bitalina muki ebitalina muki ebitalina mutawaana tokkirizibwa kubaako kintu oba muti ky'omuti guntu gani tugwetooloola oba akasaka oba ekiggwa abada tokkirizibwa mu byoyiga mu hijja tokkirizibwa kubaako mukolo gwonna gwa byabuwangwa gw'oyawulira nyambala tifeona twa tukungubaga tukwata embugo twambala embugo emmakooti ya lubugo oba ttaayi ya lubugo alimuhimu kakasa nti olina oluki olubugo ekyo kyeyawulidde Allah yekka kumusinza n'enteeka teeka efaanaganako bw'etyo. Kyeyava atulagira bwe tuba tugenze e Makka tubeeka ekika ky'ennyambala kye twambala nga ffena tukola tutya kwambala, kirika amateeka gaakyo. Oli muhurimu oli Makka toyina kuteeka nkofiira ku mutwe, tekikkirizibwa. Ne bwoba mukyala tokkiriza kwambala gloves, tokkiriza kubikka maaso, kitegereka tokkirizwa kwambalira kantu konna munda, tokkirizwa kwambalira kantu konna muki munda. Allah naabitugaana okubikola mu hajji, naatuwa ekika ky'ennyambala mwambale bwe muti, naatulagira tukole ne kyebayita al ittiba, kukwata ekibegabega ekimu n'okiggyawo n'obeera ng'ekirala kikoze otya, ekimu okibikkudde ekirala kikoze otya, okibisse. Ezengoye za ihram Allah akulaga nti tumusinza n'okubaako n'ekika ky'ennyambala ekyenjawulo kye twambala ku nsonga ey'enjawulo gy'abakoze atya gy'abatulagidde. Ekyo bw'okimanya bw'omaze okutegeera nti ekitegeeza okubaako omukolo gwonna ogugenda okukolebwa nga tuli mu gwakkungubaga, tuli mu kino, tuli mu kiri, n'obaako ekika ky'ennyambala ky'oyambala nga kiyawulidde embeera eyo, oba okoze shiriki. Bitegereka basiraamu. Ekirala tutambule tukola kibayita sa'i, okutambula baina safa wal marwa, wakati wa safa naki ne marwa, ne mutambula ne mumala ne mugenda mu arafa, ne mubeera mu arafa tuke kawungeezi, ne muvaawo ne mugenda e Muzdalifa, ne muvaawo ne mugenda e Mina, n'ebirala ebifaanako bwebityo. Ne muvaawo ne mukuba ejwaji, ne muvaawo ne musala ensolo, ne muvaawo ne musalako enviiri. Ebyo byonna bw'obyetegereza ne bwe mba sinnabigaziya bulungi, oba olina ekifaananyi kiwasedda nti wano ewaffe e Buganda tulina enteekateeka nnyingi eziri mu kifaananyi ekyo. Olina okusulako wano, n'ovaawo n'okola wano, n'okola emikolo bwekiti, n'ovaawo n'okola kino. Ebyo byonna enteekateeka eyo buli w'obiwulirangako ogambaga nti obwo bukafiiri, obwo buki, obwo bukafiiri. Kategerekese katukwateyo ebimu ku byo. Tuyiga mu hijja essomo eddene ddala lyeririwa nti enteekateeka eyo, enteekateeka yonna ey'ebyennono oba ey'ebyobuwangwa erimu okugamba ekyokulabirako nti tugenda kutikkira mutanda kyakulabirako. Tugamba nti bw'abaana atikkirwa waliwo ennaku ziringa 15 zikolebwako emikolo, egikolebwa nga tannakola atya, tannatikkirwa. Ekisooka kyatambula n'ava waavudde n'agenda n'ayingira ekibira gundi, asangayo ab'ekika gundi ne bamukwata ne basooka ne bamunaaza mu luzzi gundi, n'avaawo mu lunaku olwo, n'ayingira olunaku olwokubiri, n'atambula n'avaawo n'agenda ew'omukadde gundi n'amulera, n'amufumbira ekijjulo eky'entula. Ekijjulo ekyo omukyala akimufumbira bamuyita gundi erinnya lye, bamuyita gundi siteriba erinnya lye ng'omuntu wabula ebeera tayito y'oyo akola ekyo. Mufula bulungi, n'amufumbira ekijjulo ekyo, bw'amala okukirya n'atambula ng'akulembeddwa omwana omuwala yeetisse entungo. Omwana oyo alina kuba mbeerera, atasukka myaka bwegiti, n'agenda n'atuuka mu kifo bwekiti n'abeerawo awo. Ab'ekika gundi bajja namukolako emikolo gundi, emikolo egikolebwa ab'ekika gundi. Mufuna bulungi, enteekateeka yonna efaananako bwetyo bw'ogiwulirangako mu matu oganga nti shiriki, obwo bukafiiri. Ebyo obiyigira mu ki? Mu nteekateeka yennyini Allah gye yateekateeka mu hijja. Allah enteekateeka gye yateekateeka mu hijja yali atusomesa ebyo. Mutambule muve wano, bwe mutuuka n'omukole bwe muti, bwe muvaawo mugende mu Arafa, mubeere okutuuka budde bwe biti, mukolewo bintu bwe biti, muveewo mugende egindi, bwe mutuuka mukole bwe muti. Bitegereka, eyo system yali akulaga nti omuntu yenna akola ebifaanaganako bwe bityo aba ataddewo ibaada ekontana n'eya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'agikoledde ekitali Allah, ng'akafudde afulumye mbuki, afulumye mbuki mu busiraamu. Kiregeeza nti okubaako ekifo nti omuntu agenda mu kifo gundi mu mikolo gy'okuteekako omukulu w'ekika kyaffe ab'envuma, omukulu w'ekika agenda ewa gundi n'akolewo emikolo bwe giti, nasulako kasozi gundi navo naga nanyo kumazigoru zigundi nagera nakuba kungoma gundi ebyo byonna bwobiwuliranga kiteekanga butesi mu mutwe gwo nti obwo bukafiri eyo shiriki okiyigidde kuki okiyigidde ku hijja kategereka baganda bange era mu ngeri emu nitusala ebisolo nga tubisaze kulwani kulwa Allah. Allah natulaga nti tulina kubisala ku lulwe bwe yagamba nti fasalli lirabbika, saala kulwa Allah, wanhar. Abamanyi aya eyo ne bagijjamu ebigambo bibiri, abagamba nti okusala dhuhiya kiri wajib bakozesa aya eyo baga nti Allah atugambye nti fasalli lirabbik, musaale kulwa Allah. Namala natulagira ekiragiro ekyokubintu wanhar, ate musale n'ensolo. Kategerekese obujulizi wabujjawo, kino kiragiro Allah atulagira tusale. Wal amru yufidu lwujub, ekiragiro kireeta tteeka okujja nga tufunye obujulizi obujjawo obwetteeka obwo, so n'obujulizi bagamba tebuliiwo. Kategerekese amanya bagamba nedda eri sunna eri muakkada nga tekyali badde kirungi musiraamu kola atya kugireka, bakozesa aya yemu bagamba nti Allah gan fasalli lirabbik, saala kulwa Allah. Amakulu Allah atulagidde ikhilas, mufunye bulungi kusaala ku lulwe, wanhar n'okusala bwe tuba tusala tusale ku lulwe. Ekiragiro wano kyakubeera nti bwe tuba tusala ekiragiro ekiri wano kya ikhilas, sala ng'osala kuki? Kulwa Allah. Butunuulya tafsiri yebyo mbiri owuliranga byombi bigambo binene bikulu bizito. Kituufu kyekiriwa ku masala g'okusala dhuhiya, eri wajibu oba teri wajibu, bakadde bafe bajja kujaana ku lwokutaano insha Allah bakyanukule. Kyenjagaddemu ku byonna kwe kubeera nti ekiragiro ekyo Allah kituwadde tusale. Bwatulagidde okusala nitumanya nti okusala ibada, kiregeeza nti walakiriza okusalira kitalyani n'oyigawo nti akwata n'asalira tanuru oba n'asalira omusingi oba n'asalira akasolya oba n'asala weyambulira ebisiraani, mufuna bulungi masaŋŋanzira n'asulawo n'ensimbi abaluvu bajje bazikwate bazitwale beetika ebisiraani bye yatukule. Kitegereka eyo munnange gy'oba okoze shiriki olw'ensonga okusala ibada yeyawulidde ani? Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Bw'oba osala olina okukakasa nti osali Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Lan yanaala allaha luhumuha wala dima'uha, omusaayi gwammwe omusaayi oguva ku nsolo ezo n'ennyama Allah tabitwala. Kikyatuuke ki ekituuka gyali? Walakin yanaaluhu ttakwa minkum, okutya Allah kwe mukozesa nga musala ensolo ezo kwekutuuka eryani eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Era mu ngeri yemu tukola ekiyitibwa attalbiya. Talbiya tubeera tugamba labbaik allahumma labbaik, ayi Allah twanukudde olwanukula waggulu wokwanukula ya Allah. Labbaika la sharika lak labbaik, okwo okwera kwe tukola mu kifo ekyo mu ngeri emu okuyigamu nti omuntu yenna atambula nga awerawera ebintu ebyekishiriku aba akoze ibada ekontana n'eri ya Allah, akoze ibada ekontana n'eri yani ya Allah. Siramu tegwagala obeeraawo buli sawo tintima esa mukama wangaliwaluga wendikola la ebyo tubiwererani Allah ndaba tugamba nti gwe ndikufiirako kino kibere bwe kiti la ebyo tubikolera Allah. Labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika lak labbaik. mufunye bulungi sikugenda nolamiriza nolamiriza nokolota nokola ebyo byeyawulidde Allah bitegeere bulungi muganda wange mufuna bulungi kafunfuna adhan insha Allah taala tugere nga tuwumbawo nga tuli mu mizo gya hijja kwe kubaako ebimu ku bintu Allah subhanahu wa taala byatuziiza okukoleramu nga ki tokkirizibwa kwegatta na mukyala ng'oli mu mizo gya hijja tokkirizibwa koonola wadde akakoola ku muti ng'oli muharamu wadde okwata ejjinja n'olikuba ekinyonyi wadde ekisolo kitegereka eyo enteekateeka efaanaganako bwe ti wonna woogiwuliranga omanya nti shiriki wonna woogiwuliranga ng'ekoleddwa mu mbeera efaanaganako bwetyo ng'ejjidde mu ango y'ebyobuwangwa omanyanga nti oki shiriki lwaki olw'okuba enteekateeka yo allah gituteerawo yali agatulaga nti ekyo kubeera kusinza okweyawulidde ye yekka tokkirizibwa kukukolera kitali ani allah kyomuntu takkiriza kuyingira kibira gundi nga yakoze bwati ekibira gundi tebakisima muti gundi mufula bulungi ebyo efaanaganako bwebitu kasaibeera mu ango yabyabuwangwa haramu kino tekifaanagana bino ebya gavumenti gavumenti esobola okukugaana negamba nti wano gemu reserve omuti gundi ekika ekyo kigenze kitonewa munfuna bulungi mulekeraawo okukitema esobola nokufuula omusango ng'omuntu gwe basanze ng'atemye omuti ogwo ng'akoze omuki omusango ekyo kirala gavumenti zikkirizibwa okukola ekintu ekyo naye zibeera za busiraamu zikkiriza okukikola bayinza okutunuulira ekintu nga kigenda kuggwaawo olw'abantu okubeera nga bakigwereddeko munfuna bulungi nibayimiriza abantu okukikola kikkirizibwa abategeezaako nti mubintu ebiwooma okufa mwe muli enfudu enfudu eriibwa era abawarabu bagiry okukamala n'abantu bangi ab'omu asia eriibwa terina mutawaana n'akatono nebaza allah nti allah yansobozaako nange nenjirya nam enfudu eyo gavumenti ya yemeni bwe yalaba nga abantu bagifuba okukamala enfudu zino zibazamu mazzi nga bazifuba okukamala emyaka ngeki ng'esatu yayimiriza tezifubibwa tebakyazivuba okutuusa nga zeeyongedde obungi emale ekola etya ebate badde mu bazivube kitegereka n'olwekyo gavumenti zikkiriza okukola ebintu ebifaanako bwe bityo bino bye tukugamba ebyekishiriku byebyo ebijjidde mu nzikiriza ebijjidde muki mu nzikiriza bw'obiwuliranga bubeera bukafiiri tokkiriza okubeera ng'obikkirizaamu ng'obikola oluvannyuma enviiri zisalwako ku lwa allah hajji omuntu yenna bw'aba amaze okubeera ng'akola hijja biwunzise bimu ku byasembyayo mwe muli okusalako ki enviiri eyo ibaada tokkirizibwa kugisala mu ngeri yonna ya jahiliya hatta wadde okusalako enviiri olw'okufiirwa munfuna bulungi tosalako enviiri olw'okufiirwa kyokoze kiri haramu tusalako enviiri olw'okufiirwa tusalako enviiri olw'ensonga yonna nti wano tebayingirawo bantu oba ogenda okuyingira wano osobola kusalako nviiri abada kitegereka n'ebirala bingi nnyo byetutasobola kubeera nga tubimalayo mu budde buno obufunda kyenjagaddemu byonna kyebintu bingi by'otwala ng'ebyobuwangwa so nga bukafiiri naggala byoyo gw'olaba ebikolebwayo si bya busiraamu tosuubirwa gwe ng'omusiraamu yatikkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero akimanyi nti okubeera omuganda si kabaka yakufuula omuganda naye talina choice asinga kaali kalulu yali yagadde kubeera kabaka w'e Bungereza omuzungu allah yamukako okubeera omuganda n'olwekyo gondera oyo afuga kabaka mu buganda bwo kitegerekese bonna abali wano bakabaka obakatikkiro obabiki obabiki byonna ebyo baddu abanafu allah baanawangaaza muffe bajja baziikako allah baanawangaaza muffe bajja baziikako naye nga bangi bemaze okukasukisa mu muliro banji bemaze okuteekesa mu muliro. Noolwekyo bw'oba okkiriza nti okubeera omuganda Allah yakufuula omuganda, kkiriza y'aba akutegeerera obuganda, akulegere by'olina okubeera mu Buganda. Amma bw'olowooza nti okubeera omuganda kikuleetera kukasuka butafaayo ku mateeka ga Allah, obeere n'abalamuzi babiri, Allah akulamule ne kabaka akulamule, oba fi dalalin mubiin, oba mu bubuzi obw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Munfunye bannange basiraamu, munfunye? Obeera mu bubuzi obw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Kasolowooza nti Buganda yeteekeddwa okutegeerera eddiini yo, otuuke okukwata ebyobuwangwa, tuuke okukwata ebyobuwangwa nga eddiini bajjajjabo gye baasinzizangamu ogiteekaawo, olowooze nti ebitalina mutawaana, oluwaddembe okubikola nga bulina omusiraamu, ogenda okakkana ng'osinziriza mu ddiini bbiri, osinza mu busiraamu n'osinza ne mu bukaafiiri, ojja wano n'osaala ne musaba n'ogenda, nojja n'osaala ne kabaka n'omuyalira ku ttaka, ojja wano n'osaala ne kabaka tomukuba mugongo, ojja wano n'osaala ne kabaka w'amakundi abiri, ojja wano n'osaala kabaka ekisigiza kya Katonda ku nsi, ojja wano n'osaala n'okola n'obukaafiiri obw'ekika bwe kityo. Munnange tosobola kubeera musiraamu, tosobola kubeera muki? Nga mmaliriza, singa omuntu agamba ne mu Qur'an Allah yogera ku bakabaka, ne mu Qur'an Allah yogera kubaki? Ku bakabaka. Tumwanukula nti ye Qur'an eyogerera ddala nnyo ku bakabaka, yabateekulamu emiteeko egi ebiri, nebaako kabakabaka be yayogerako n'ebitiibwa, abo abaakola obwakabaka bwabwe ne babuzimbira ku kutya Allah. Abuli bwogerwako tubwogerako na kuwaana, na buli yenna abeerawo olwaleero n'agezaako okukwata omulamu ogwo tumuwaana. Kitegerekese, Allah wa Sulaiman alaihi salaamu obwakabaka, nawa Daawuda alaihi salaamu obwakabaka, baali bakabaka b'amaanyi nnyo, Allah yabateena n'ebintu bingi. Wulira embeera zaabwe zibaaliko, rabbi ghifirli, ayi Allah nsaasira onsonyiwe, wahabli mulka, mpeera obukulembeze obw'amaanyi, la yambaghi li ahadin min ba'di, nga tebugwanira muntu yenna oluvannyuma lwange. Omuwulidde kabaka oyo bw'afaananye? Rabbi ghifirli, ayi Allah mulezi wange nsonyiwa. Naye nga wallahi yalina amaanyi oyo, alajanira Allah ebyo, yalina amaanyi, ebinyonyi bimukolera, empewo aziragira kye zaagala, kyayagala kyaziragira okukola nezikikola. Empewo, empewo zetwogerako zineeza kikiri kula, twogera ku mpewo yennyini, amakulu ng'asobola okugamba empewo eyo munkunguze muntwale egindi. Kategerekese, yabanga asobola kikola. Sulaimaani alaihi salaam amajini gamuweereza yagafuga, kyayagadde kigakole gakikolerawo. Naye omu nekyo ali mugonvu, kassa ensanafu yawulira Sulaimaani nga ajja neyogera ebigambo byayogera mu swati Namul. Sulaimaani yagamba nti hatha min fadli rabbi, ibuno bulungi Allah yabuwanze, liyabutaliyani la liyabuluwani, angezese aashkur am akfur, angezese namwebaza oba namukafuwalira. Olaba kabaka bwe yali afaanana, Qur'an netunyumiza naye bakabaka abalala ba Firauna. Firauna naye yali kabaka nga alina obwakabaka nga bw'amaanyi, yabukozesa mu kunyiiza Allah, yabukozesa mu kukaafuwala na kuzikirira Firauna. Firauna kabaka ali mu Qur'an, bwe tumwogerako na ssanyu, tumuwaana. Si kabaka mu Qur'an, yali kabaka mu Qur'an. Bakabaka bangi abali mu Qur'an Allah byatunyumizaako. Ibrahim kabaka omu Namurud yamugamba nti nange mpa obulamu era nzita. Ibrahim yasooka namugamba nti omulezi wange Allah gwe nkugamba yoyawa obulamu n'okutanatta, ne Namurud naga nange mpa obulamu era nzita, nayita omuntu omu namutta olanamuleka agende mububuyabuya alaba nti okwebaita okuwa obulamu n'okutta, bwojja nti Ibrahim yali tasobola kikola ekyo. Burahima asobola okutta omuntu asobola n'okumuleka alaihi salaam, si bwe kiri? Nange empobulamu era nzita naga tisike ngamba kale oba kikulemye okutegeera Allah ajja enjuba emashariki n'agitwala emagaribi, kati gwe gijja emagaribi ogitwala eruddawa emashariki. Allah fabuhita allazi kafar n'abutama nga talina kyayinza kwanukula, talina kyayinza kwanukula. Oyo naye yali kabaka ali mu Quran munfuna bannange, none yakwata abantu n'abookya kutila ashabu lukhudud. Allah bayogerako munfuna bulungi, naye yali kabaka n'abala bangi bakabaka abagondera Allah ne balagira abantu okusinza Allah bogebwako na bitiibwa mu Qur'ani. N'oluvannyuma lw'okukoma kw'obubaka buli kabaka yenna atambulira ku mulamwa ogwo tumwogerako na kitiibwa olw'ensonga ali ku mulamwa, kitegerekese. Ate kabaka yenna amanyiddwa nti taghut yasibukako busibusi bukafiiri, kayina konna kayongera bantu okubasenda okubongeza eri Allah, wabula abongerayo n'okusaasira kwa Allah. Oyo bwe tumwogerako tumwogerako na nnaku na kumukyawa na kumukkakkanya. Ii nga binene nnyo ebyo munnange, bwe bitu ebifaanana tukoleki? Tukoleki? Yenna afaananako bw'atyo omusiraamu obusiraamu bwo tebujjula okujjako ng'okyawa enteekateeka ye. Lwaki? Anti olaba abaddu abagenda okusiraanira mu muliro olw'obukaafu obuvudde ku ye. Bw'oba otegeera omuliro nejjana bino ebyobuwangwa wanga toddamu kubiwa kitiibwa, osingako n'okasukeri kasasiro n'otambula n'obusiraamu. Kategeese bannange, n'olwekyo buli yenna ali ku mulamu ogufaananako bwe gutyo la karaama, talina kitiibwa mu mutima gw'omuki, talina kitiibwa mu mutima gw'omuki, mu mutima gw'obusiraamu. Era mwana wattu si kiffe n'akatono, naddala gwe omusiraamu bw'obeera ng'olaba nti okukulaga ensobi zonna ezitambulira mu bwakabaka kibi, mwana wattu obeera kwakiida ngambi nnyo okukamala. Gwe twalabanga n'abatali basiraamu bangi abamwesimba mu maaso ne bagamba kino bukafiiri, kino si kitoofu, awamu n'ekyo nga bali bakafiiri. Bwe yazaala omwana wa bbali w'empeta emmanyifu, omulabirizi w'emikono yagamba atya? Baatambuza akazindalo bayita mbalabirizi, bwe baatuwa kw'emikono yagamba atya? Nabisomera Yemeni, yagamba atya? Mwaliwo wano tegera okuba mwabimanyi okunsinga. Yagamba atya? Oh, yagamba atyo obwo bwensi buleka birongosereza, obwo bwensi omukyala yenna atali wampeta omuntu yenna egata naye aba mwensi, nebitamukwatako misabasajja tebamulaba mu kamwa, nebitamukwatako nti sabasajja tebamulaba mu ki, beraga ti obwo bwensi. Oyo mwana wa buki? Oyo mwana wa buki? Wa bwensi. Ng'akyogedde sina musiraamu siseeka levulandi, naafira ku bwa levulandi tava mu muliro, kitegerekese. Awuvaawo tugende ku byamasiro, bwe gamala okujja abantu bakungubaze bakoze ebibusolosolo, bannamawulire bo bategeera ne banguwa ne batambuza akazindaalo ne bagenda erubaga ne babawa intavyu ne boogera bye baayogera, ne bagenda e Namirembe ne boogera bye baayogera, ne bagenda mu balokole babuuza ku bannaddiini oba ddala omuntu abakkiriza bagwanidde bagende mu masiro waliwo omusiraamu gamba ye tategeera tibukafiiri, ne munnamawulire akitwendi point bannaddiini boogera kikuyambo ky'amasiro gano munfuna, n'atambuza akazindaalo. Eno intavyu temwakisoma mu mawulire bannange? N'akatambuza n'akatambuza n'akatambuza, abe rawa abe rubaga baawaana embeera, abe Namirembe ne batabaako kye boogera. Yali ayogerera abasiraamu nagati afiire mu masijidi yaffe munfuna bulungi, ne batwalibwa pasita Manjeri Imelda Namutebi, pasita Imelda Namutebi mukafu bitifak. Bwe bamutuusa akaakazina gati oyogera ki? N'agamba nti oyo yenna yagenze mu masiro mukafiiri, tewali mulokole asobola genda mu masiro ago. namutebi muganda swechiri muchi muganda mukafiri wa muliro bwafira kumbereyo ngateyenenyeza kudambu silamu swechiri na imila yakati a nata down sama sama kama ali sama sekere la bwabe iranga na bakafiri je bali baina kuntegere mu munyungu fumu gwolu susuru kuvanga rutya mviri zikuva kuva zikuva zicha kumutwe ngabakula zo bukafu buli mbito ifana kwa bwebicho nolwe cho busilamu bwimilau na kufuru bitagut buli cho nechi sinzi bwe kitali Allah ino chikafu ali ino chitama no kuchikakanya mutima ne bota chikakanya na rulimi mufine burungi nonywe zo busilamu no gurumiza tauhidi no kuchawa shiriki echo bobo ino chikoze obo mazo kubera musilamu muchi ومتوف وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم قال وان الشيخ الكويا كجي أبيكم يا تجيزا وجزاكم الله خيرا نيونغيرو كوبا جوكيزانتي